Mukyala wange omwagalwa, webale kukkiriza n'onfumbirwa. I love you.
Cut it.